tunaleta kwenye club jinsi sasa tumefika. Kwanza weka maskio kwenye speaker, nasikia jina langu wanawika. Wanasema wanataka kukatika, na mimi pia ninataka kukatika. Kwenye flow watu wamekusanyika, goma yangu inajaza kwenye speaker. Mr. DJ zidi kuwakirisha, na wabamba domana wanawika. Wamelewa wengine wakatika, bila shaka ngoma yangu imefika. Mr. DJ, kama wewa eza weka refri, naona kuna wengi wana feel nice, now wanna jam to the music all night. Mr. DJ, kama wewa eza weka refri, naona kuna wengi wana feel nice, now wanna jam to the music all night. Kwenye floor madem wana shine, believe me wanna look so fine. Wako sexy, wako so fly, leo tuna party all night. Madem mote anze ni kuwine, let me see you move just one time. Me wanna ask you, can you be mine? Niku tight, niku hot so tight. Mr. DJ zidi kuwakirisha, me wabamba domana wana wika. Wamelewa wengine wakatika, bila shaka ngoma yangu imefika. Mr. DJ, kama wewa eza weka refresh, naona kuna wengi wana feel nice, now wanna jam to the music all night. Mr. DJ, kama wewa eza weka refresh, naona kuna wengi wana feel nice, now wanna jam to the music all night. Goma kari pizza nishareta, madema super nisha wapata. Sito achanda zidi kuwashika, kwenye club hit song mina wapa. Goma kari pizza nishareta, madema super nisha wapata. Sito achanda zidi kuwashika, kwenye club hit song mina wapa. Mr. DJ, kama wewa eza weka refresh, naona kuna wengi wana feel nice, now wanna jam to the music all night. Mr. DJ, kama wewa eza weka refresh, naona kuna wengi wana feel nice, now wanna jam to the music all night.